Nkosi, Nkosi, balashela nabantwana bakho, sasiye nesizathu somthiye, Golgotha, Nkosi, ndife, ndiye kuwe ngamafutshane, kancinci nje mzali, ndiboleke indebe, ndithini ngoomama balahla abantwana, ootata bahlungula intsana. Osisabenza nakanjani soxola ngomsomnye ndiyathemba ndithoko zizenzo ezibheke ecaleni uthando lungekho ebantwini ingculaze ngenibulale zothula ngomsomnye ndiyavuma ndithiwe kukufo ushingedama hlukumezo lungapheliyo amadoda ashiya abafazi soxola ngomsomnye inoma tanaza Ndizoxola ngomsomnye ndiyathemba Ndizovuya ngomsomnye ndiyangqwena nam Ndizothula ngomsomnye ndiyavuma Ndizophendula ngomsomnye ndiyathemba Ndizoxola ngomsomnye ndiyathemba Ndizovuya ngomsomnye ndiyangqwena nam Ndizothula ngomsomnye ndiyavuma Ndizophendula ngomsomnye ndiyathemba Ndizoxola ngomsomnye ndiyathemba Ndizovuya ngomsomnye ndiyangqwena nam Ndizothula ngomsomnye ndiyavuma Sophendula ngomsomnye ndiyathemba Ndikhangela usisi uthukile uqaleni kotshaza imbuzi Bathi uyagula futhi ukhula ngegazi Umntaka mama tshutsha suka umntaka mama buya ukubulunko sisi udinga ikhaya nje akakhuli ngegazi ndiyazi Landibithethu solo ndiyayazi nanzi nencwadi yakuba Ngomsomnye ndizovuya na Yazi ba ngomsomnye uzobuya na Ngomsomnye uzophendula na Mbawo Ndizoxola ngomsomnye ndiyathemba Ndizovuya ngomsomnye ndiyangqwena nam Ndizothula ngomsomnye ndiyavuma Ndizophendula ngomsomnye ndiyathemba Ndizoxola ngomsomnye ndiyathemba Ndizovuya ngomsomnye ndiyangqwena nam Ndizothula ngomsomnye ndiyavuma Ndizophendula ngomsomnye ndiyathemba Ngomsomnye ndizovuya na Yazi ba ngomsomnye uzobuya na Ngomsomnye uzophendula na Mbawo